Namika paiwe Double his pavili mai
Ema de poza ya Joboy NCA
Zambian Empress
Na mkwa ngwara kwena tuwalipatana Na linaba nanji nomba wadi fura 5 After na wapanga wali mwona 5
Wali nabo nomba wadi fura 5 Baba kuchalo wala wana magaizi Ni mane toksi bari kwa tana machiki Wali ba mwona venda ve machincha Wo Wali fura 5 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 Wali fura 5
Na mkwa ngara kwena tuwalipatana Na linaba nanji nomba wadi fura 5 After na wapanga wai mwona 5
Wali nabo nomba wadi fura 5 Baba kuchalo wala wana magaizi Ni mane toksi bari kwa tana matiku Wali ba mwona venda ve matincha Wo Wali fura 5 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 Let's go. Nami mona.